Welcome to Africa.
Zayjazz.com premiere.
Yapa FB.
We're taking over. It's the noise maker.
Iria shiri yapa FB.
X.
Abamba.
Mola.
Zcash.
Starbits Music Records.
Na mwene fechi gero chantumina ka request pa FB. Na chipa uda chirenji tati baby. No ikata na kuchani na chisumina. Na chati na itampa na malavu chirentumina. I sweet niko temwa na inati yes. Hayu maliti kabamba kusana titeti. Wanu mazindeshi mika fena chena. I think kukuma na fena chena. Kashi tatani madamu wako randai. Hadipanga fake account na chanda. Abofia Facebook account ya kwa Josephine. No kuntu minotuma foto na toto wa mamini. Plana tiri nkamumona pako kumana. Sedi Josephine na kumana na chanda. Na senda na banankwe na family. Na papa taba na chanda for na kushata waka chinjewe. Na vana vosende kusata waka pindewe. Sisi wa salama kero no kupepa for again. Na kuba fya shimandi no rusesha kwata. Aletina anagusha.
Tuba die.
Yes. Aletina anagusha.
Tuba die.
Yeah. Aletina anagusha. Yes.
Kawamba si.
Aletina anagusha.
J Cash. Yeah. Mula. Aletina yanakusha, uli wawo yo uli nkoko. Fuma pa kuna kumenkopo. Na chandi angufila koluse. Niwe na temwa mfio mpango muse. That's why fya ma FB na fiefi. Fya nsha mfulishi minga chefi. Nimpe na mix na kukumu fiashi. Kalandesha ni sorry kuita waka mpepo chansi. Fish kanshinishi na ale tontonganya. Mwamo neni nomba apa vampoko mwana. Mbepa fie, shia pono kushana. Imwaka nono fie na musende no kuzala. Na faula sinika mba shani shani. Elonga tuwa ya koti wazapoka maisani. Shaka weke shepo please vana chanda. Sizaka buweza poko masti umwale.
Aletina anakushata waka chinjewe. Na vana vosende kusata waka pindewe. Sisi wa salama kero no kupepa for again. Na kuba fia shimandi no rusesha kwata. Aletina anakusha.
Tuba die.
Yes. Aletina anagusha.
Tuba die.
Yeah. Aletina anagusha. Yes.
So nice.
Aletina anagusha.
Yes.
Rabi bye.
Yeah. Yeah. Ah. Dimuka fukushi kwa tiwa pipi. Nimfona mali za utika twishi. Kakawela make prazu waka fukushi. Sopa minded prazu walwa bususi. Napa festo fuchari. Nala vile phone na kulipari. Haingira no kutambo tumachati tunse. Wanu wiki na madia mutatula
kita mozai. Injeja wadoba ndrama pa bus no zidiela. Ifika time yoli pila kansi wazibela. Aine mashamu ya nikwela. Suzi bachevene ni mvela.
Aletina anakushata waka chinjewe. Na vana vosende kusata waka pindewe. Sisi wa salama kero no kupepa for again. Na kuva fya shivandi no rusesha kwata. Aletina anakusha.
Tuba die.
Yes. Aletina anagusha.
Tuba die.
Yeah. Aletina anagusha. Yes.
So nice.
Aletina anagusha.
Tabi bye.
Yeah.
Zayjams.com premiere.
Starbits Music Records.
It's the noise maker.
We're taking over.
Welcome to Africa.